sibes uma bona kude namhlanje badlala ingoma yethu sibali
Did you see the news? Umabona kude namhlanje. Badlala ingoma.